Molin kwa kona namhlanje bomuntu zabam. Oh, andi uphindwe figure kona. Namkelekeleke kunali ibali. Lithuba lokufumana ibali kaloko. Apho ke sifikelela khona kwindawo ezininzi. Sihlangane nembuso ezahlukeneyo. Ibali namhlanje ke bantwana bam lithi umfama ohlala enomsindo. Kani sibole kezindlityane zenu nihlale niphulaphule nali ibali. Umfama ke bantwana bam lo sithetha ngaye namhlanje wayehlala engumntu onomsindo. Uya kuba nomsindo ke kwakusasa evuka. Kude kuphinde kufikele elinye ixesha lokuba ayokulala. Wayesiba nomsindo kuba wayesenza yonke into eyedwa engancediswa mntu. Wayesenga inkomo ngokwakhe, aqokelela amaqanda enkukhu yedwa, atyise ihagu yedwa. Wayelungisa ke bantwana bam ucingo olonakeleyo eyedwa, alungise nobuhlanti eyedwa. Wayesoloko ke ediniwe engenakho nokuthatha usuku lokuba aphumle. Lunye kuphela ke bantwana bam uncedo elufumana lwaluvela kubasebenzi babechola amaqonube kuphela. Kodwa ke babengengabo abahlobo bakhe. Umphathi fama ke wayengenazo izihlobo, wayehlala yedwa kwindlu ewileyo. Ngenye intsasa yangicawa, umfama wajonga phandle festileni, wabona abasebenzi bakhe abathathu bejikeleze imbiza enkulu. Le mbiza ke bantwana bam yayibekiwe emlilweni kanye nganene kwesitiya samaqunube. Uthathe wabomncinci ke kuthiwa nguSiska wayichola-chola amaqunube. Yena ke umakhulu ogama linguSeptemba bantwana bam egalela iswekile. UHendry ke yena bantwana bam wayengumqhubi weteletele wayejongile ehlola izinto ukuba zihamba ngendlela kusini na. Ngelo xesha ke babesenza ijem emnandi yamaqunube. Oh, ndiyabona ikhona enye into ebalindeleyo ezayo. Ukugqiba nje kwabo washwabula ke umphathi wefama, wanxiba idyasi yakhe wakhawuleza ukuya kubasebenzi bakhe basefama. Hey nina, nicanga uba yinto le niyenzayo ngamaqunube am? Wathethela phezulu ke bantwana bam umfama ngelizwe likhulu eloyikekayo. Kwaye kutheni ngasebenzi nje?
Lusuku lwethu lokuphumla namhlanje,
waphendula ke bantwana bam watsho uSiska.
Kwaye ke senza ijem encinci ngamaqunube awele phaya ecaleni kwesitiya sakho. Nawe ungazivela mphathi.
Andifuni ijem yam ntu, niyandiva? Hambani apha, andifuni ukuphinda ndinibone apha kwakhona namhlanje.
Bahamba ke bantwana bam abasebenzi basezifama. Kodwa ke phambi kuba bemke, umakhulu Septemba wachola izinto ezininzi waziphosa phezulu emoyeni. Unenhliziyo embi lo mfama, watsho umakhulu Septemba. Ngoku uza kuba nentloko embi oza kuyidibanisa nentliziyo yakhe embi bantwana bam. Ashukuma ke amehlo omfama, yaqalisa ke bantwana bam naye impumlo yokushukuma. Nazo indlebe zisehla zisenyuka, wabibizela umlomo wakhe, isilevu kunye nezidlele zakhe. Ngubani wayisazi into eyayisenziwa seso silevu sakhe? Niyabona amacebo enu soze andinqande mna, ndiza kunibonisa. Wakhwaza umphathi fama esiya kubuhlandi bakhe yokusenga. Kodwa zadiza kubona intloko imbi inkomo zenza isandi esikhulu sika mo, zandula zabaleka. Walandela ke njengesiqhelo yokuchola amaqanda enkuku akusasa. Akubanga kudala nazo zoyika zabaleka njengenkomo, zaphaphazelisa amaphiko azo zisenza ingxolo. Zabaleka ke zayokuhlala phezulu kuphahla, azafuna ukuphinda zibuye okanye ukubeka amanye amaqanda. Akazange afumane nentlahla nakwihagu ezi. Eyakhe yancinci kuzo zonke ezo hagu bantwana bam, yathi yakubona loo ntloko imbi yenza eyakhe yambi yona ingxolo ikrasa. Wathi umfama ke bantwana bam,
kanivale imilomo yenu cwaka,
ingakungena Charlie. UCharlie ke bantwana bam yile hagu encinci. Washwabula ke esitsho umphathi fama kuba wayisiva loo ngxolo. Oh, usizana lukaCharlie lolusoloko lumoyika kakade umphathi fama. Kwaba kungona ekhalayo esenza loo ngxolo ijikeleza kuloo ndlu yahagu efuna indawo yokuzimela. Kodwa ke ngokukhawuleza zabaleka zonke ihagu. Umphathi fama wafika kanye emva kweenyawo zazo.
Niyabona, ndiza kunifumana ngale nto niyenzileyo,
watsho umphathi fama.
washwabula ke bantwana bam umphathi fama.
Nditsho nani zinkomo.
Umphathi fama ke bantwana bam watshona kwelo daka ezama ukuphakama. Ashukuma amehlo akhe. Impumlo ngokwayo isenza iyayo into iyoza ngcengcezela indlebe.
Umlomo ke bantwana bam ubebezela nesilevu eso sakhe ke bantwana bam. Akekho ke umntu wayesazi ukuba senza ntoni. Wahlala apho ke ubusuku bonke umphathi fama kwelo daka.
Oh, kwakungekho namnye umntu wayesiva umphathi fama esenga inkomo, etyisa ihagu okanye eqokelela amaqanda enkuku.
Watsho umphathi fama, ecinga abantwana bam. Lathi lakuphuma ke ilanga, utshali yakho incinci, wahamba kancinci esiya apho efama. Ndicela uxolo. Watsho utshali, owazama ukuba nengqondo nobulumko abantwana bam. Kodwa, mhlawumbi umphathi fama, ndingakunceda.
Ha 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 ha, wena, umncinci kangaka?
Wahleka watsho umphathi fama. Kutheni uza kundinceda nje? Uye kona incinci. Ucinga njalo wena. Watsho utshali engenalo noncinci loyiko bantwana bam. Ndisenokuba yakho incinci, kodwa ndinento enye okanye zimbini endizaziyo ngentloko. Ndiyayazi ukuba ngamanye amaxesha ziyashukuma. Ngamanye amaxesha umlomo uyabebezela. Ngamanye amaxesha ke neendlebe ziyancancazela. Kwaye ndiyazi ukuba inye kuphela indlela yokulungisa yonke loo nto yenziwe kumakhulu uSeptemba kwintloko yakho.
Oh, yintoni leyo?
Wabuza umphathi fama ezama ukuzikhupha kwelo daka. Kumele uncume yonke imihla, watsho utshali. Wathi ukugqiba ukutsho ke utshali kumphathi fama waze kwayena wancumela umphathi fama yeyincumo oluhle ke umphathi fama angazange walibona ngaphambili. Akakwazi ke ukuzibamba naye umphathi fama walubuyisela olo ncumo. Oh, bantwana bam, wandula ke umphathi fama lowo wanika inkuku oncumo. Inkomo wancumela ingca, udaka isibhakabhaka, wade wancumela namaqunube. Yho, kwanyenzeleka ke kuba umphathi fama avume ukuba ngoku uziva enomsindo kancinci, hayi njengakuqala okanye ngaphambili. Zancakama ke bantwana bam iinkomo zithi nazo ihagu zabuyela kwindlu yazo. Nazo iinkuku zamxolela umphathi fama zababhela izantsi kwindlu yazo. Ngosuku olandelayo ke zamzalela amaqanda nencasa umphathi fama angazange awatya ngaphambili. Ukususa loo mini ke umphathi fama wayincumela yonke into ayibonayo. Wayede ancumele nosiska omncinci umakhulu uSeptemba. UHenry umqhubi weteletele kuba niyamkhumbula kaloku bantwana bam, omnika ijagi yejem yamaqunube. Wathi umphathi fama, ungahlala ukuba uyafuna. Enoncumo olukhulu ebusweni bakhe. Oh, ningazinceda nakumaqunube am nanini nanifuna. Kulungile ukuba wonke umntu awonwabele. Umphathi fama bantwana bam wade wavumela uHenry ukuba amncede balungise ucingo olubiyeleyo kunye nophahla lwehoko. Waze yena umakhulu uSeptemba wacela ukuncedisa ukusenga inkomo nokuqokelela amaqanda enkuku. Yho, yena usiska omncinci watyisa ihagu kaloku. Ngoncedo ke umphathi fama alufumana kwizihlobo zakhe ezitsha, wade wakwazi nokuba athathe usuku lokuphumla. Amehlo akhe ke aqhwanyaza, yashwabana impumlo, umlomo wakhe wazala uncumo, kunye nesilevu sakhe ke bantwana bam sabuyela endaweni yaso. Phofu ke ngubani owayesazi ukuba senza ntoni sona eso silivu. Eli bali lisibonisa ukuba xa unomsindo ke akakho umntu onokufuna ukuhlala kunye nawe. Wonke umntu uya kubaleka. Sifikile esiphelweni sebali lethu lanamhlanje. Kodwa ke wena ofuna amabali mandikukhumbuze. Akunyanzelekanga ukuba usoloko ulindela amabali kunomathotholo ukuze uve amabali amnandi. Ungazifundela ke ibali nanini na ufuna. Kodwa ukuba ufuna amabali amaninzi okufundela abantwana bakho okanye bazifundele, ndondela unali ibali.mobi kwimfonomfono yakho. Uya kusifumanela ke inqwaba yamabali ngeelwimi ezahlukeneyo simahla. Ukanti ke nakuFacebook siyafumaneka kunye noMixit. Khangela ke uxabangelo lwenali ibali ufumane amabali kwenenkqubo ezimnandi kwezindawo ezilandelayo. KwaZulu Natal ku Sunday World ngesiNgisi okanye ngesiZulu, eGauteng ku Sunday World ngesiNgisi nangesiZulu, kanti ke eFree State ku Sunday World ngesiNgisi okanye ngesiSotho, eNtshona Koloni ku Sunday Times Express ngesiNgisi okanye ngesiXhosa, kanti ke apha eMpuma Koloni ku Daily Dispatch ngolwesibini, ku Herald ngolwesine ngesiNgisi nangesiXhosa. Nisale kamnandi.